Switch.
Hey, yo, ZA to the devil eye.
It's the kids, baby.
Beja. 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 Beja.
Mambo siku hizi ni Facebook, Insta, snap my pose ni Facebook. Pendeza kaa unafanya kipa imara, au siku kuwe unawaka kila idara. Binua midomo wala usione so, jipe mashavu mpaka situombe po. Haijalishi uko chumbani au store, tandale kigogo katikati kariyako. Usinune muda wote tabasamu, wone kinda beautiful ama handsome. Weka manjonjo haters wakose ham, na ikitoka picha kali wade bada Instagram.
Weka pose paparazzi apige picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Watazame kina, Safina, Halima, Sabrina, Menina, walivyoweka pose. Pamba siku wazima, heshima, nazina, majina, sochina, wamewaka matoes. Hakikisha hawa kuwezi, kama siku ngara kama mbara mwezi. Ukiazima pamba, uwezi kutamba. Ukifaje unapendeza kichanjaro, watu wanaruka debe kikangaro. Wakiswazi kawa na miliki pangalo, mikogo ya picho ficha dhiki sasa kazaro.
Weka pose paparazzi apige picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.
Weka pose paparazzi apige picha.
Piga picha.